This is an MUT Radio podcast.
Hi, come and spong gubong musong ama butumbu gamach angasa. But you can call me Bongs Mabe. As I promise you, good see namhlanje sikuphatha lomkhosi. I'm with Ulungelo Zondi. Ichiza semgugudlo. Sikwamkela MUT Radio unjani Lungelo?
Nalela ke ngibingelela abalaleli be MUT Radio igama lami ngiyulungelo ngokazondi iqhikiza elithethe umgosi. Okay. Ozokumangaza omunye wawo uzokwenza ufuna ukucelebrate, omunye wawo uzokwenza ukuthi obuza ukuthi kanti emhlabeni kunjani. All right. Uma sihamba nje la sinibabele ihamba phambili, uma sikhumbula ehitmate usisi wethu esimthanda kakhulu khona la eSouth Africa uTyler owathi ufuna ukusenza sibe njani bonke sivunyelwe ngamanzi.
Udadewethuzolela
futhi another big award khona la eSouth Africa la khona bemi-honoration stars kahle ukuthi she is being honored as one of the glamorous women of the year. Okusho ukuthi uqaqade kwasani okhona khona la eSouth Africa kulonyaka kwathiwa hayi sisi uyaswenka. Simkhumbule nje uneminyaka ewu-23 and usanda kufikela emculweni and laphaya ucula kahle ngevimbo lakhe lemcuthi. Umculo wakhe abantu abaningi bayawuthanda futhi iningi lethu masilalela ingoma ngazi ukuthi singavele sifake iy'khinzi ey'ncane sidanse. Sizothi imbongele kudadewethu kakhulu ngokuphakamisa nje igama le-South Africa yonke sibe sazikahle ukuthi une-background njengoba kade ihlala khona la eNingizimu Afrika bese wathi shiye iphesheya ngekhono lakhe wathi sigreata ngobuhle bakhe waqeda futhi wenza kahle. So uma siqhubeka neendaba ezisithusa kakhulu, uBishop uBushiri esimaziyo ngomunye wabefundisi kwamanye amazwe
beyimanga
seMalawi utholakale lapha ehasithe eMalawi eliya on ukhuluma indaba yokuthi hayi Bushiri so besibone into yakho with regards to amacala akho wonke anawo. So there are places where akwazi ukuya khona and there are places where he can go. Kodwa la eSouth Africa akadingeki ngoba benomkakhe sebeke bawina elinye futhi iqali elalihlangene nokuhlukumeza abantu besifazane nani balwina bahamba phambili but kuye kwamanye amazwe njengakomalawe nani bamgcinileke ukuthi angabeseze ngala eNingizimu Afrika asasondela ngala ngoba yena uhlulekile ukuziphatha kahle. Kwaphinde futhi uJustice Mbula bathi ama-proceedings against uBushiri nokuhluleka ukugcina imithetho yangale eMalawi nokwenza kube fekuyo yonke into ikona okwenza ukuthi kufanele kuthathale ngale angasiza ngayo bamgcine kushithebuthiwe ngoba yena uthandwe yamgcina kwaziyo naloya mgcina uzohamba phambili kwezokuthonyozi kanye nezokunukubeza abantu besifazane ney'ngane zasesontweni. Angazi-ke ukuthi kuthiwe sekwenze njani uma ngabe sizothi sifuna ukuya esontweni ngoba ngifuna sokufika emasonto asekuneke.
Hayibo, iyaxaka le nto le izwe liyabhubha ngempela uma abefundisi bephenduka kanje. Hayi kubi.
Ukukhumbula kwebonke ke kuye kwanento yokuthi kunodiwani emasontweni adlule and then kwabuye kwathiwa kulokhu kucelebrate-wa i-Halloween.
Yalanse
nama-celebrity nje awu-2 or 3 ala eSouth Africa sesenzele 1 when it comes to ukuhamba phambili ngokulingisela i-Halloween. Uma sithi nje siyahamba sibona uThando Thabethe lapha yayena ukade channela u-Rihanna.
Yeah. Hayi umbaxile mfana.
Yakhe wasephuma phambili nabantu abaningi bavele bajabule. Ukhumbula ama-stars like uZola Nombona, uNaiden Akai, uMishali Ndamase bayathrenda ey'nkundleni zokuxhumana. Baze bayenza bayi-owner bayiphatha bayigcina iyinhle i-Halloween. Noma kukuthi ke mina njengomZulu angiyazi ukuthi imayelana nani. Babukeka kahle beziyipoki.
Hayi impela ba celebrate zona iyipoki.
Yebo babukeka kahle bebukeka ngathi abantu asebadlile emhlabeni.
Yeah.
Yebo baqhubeka nje laphaya. Hayi ke nangu gogo mawena ekhipha yonke inhliziyo yakhe endla laphansi endlalele lisoka lakhe elihle. Ngakho nje uma wena kube amanzi gogo wami ukuthi awugaye umuntu. Usabelo ngase kubuka
manje. Hayi bo.
Uma wena sizivisa sangoma esidumela kusula phakathi TV, Instagram, MTV, spinners manje nje sangoma eSouth Africa esidumela ngokuthi nje eyona hayi phela mawu sibhedela o sithakathwe nje kungafriza ama mic mhlambe kwamanje uma sikhuluma igama lakhe. Sike qalile ukuthi uyafriza.
Ah uyasebenza overtime.
So phela leli ngumyeni wakhe incwadi ingolo ebusuku emtshela ukuthi umthanda kangakanani nokubonga ukuthi abe nomyeni alright kanjena naye empilweni yakhe uthi umshado wakhe nabo bonke umndeni asebebhekene nabo kuhambe kahle kakhulu ngelinanga uyaye angakunaki ukuthi indoda yakhe imthanda kanani kodwa uyabona ukuthi iqinisa into elinalo usabele kakhulu simbongiseke kakhulu maweni nosabele simbone ngokuthi ancume lapha ayosabele ukukhulutheleke naye ngiyayibona iy'hlathi zami ngisho ukuthi uyaku-enjoy ukuthi unemama
ebaphinde
imhlanganise batrende isouth africa yonke kodwa nje akukuningi kakhulu bonke sengingakusho mhlawumbe khonawe engingakusho ukuthi abantu abaningi ababheke sesisondele festive season ngesonto edlule nje unfortunately nje ngiyozama nami ngoba phela sihambe sizama sisebenza lalapha nalaphaya ngase ngibambe inkunzi nkosi yami bathi bethatha amafoni ami omabili bathatha nesikhwame bengisiphethe nento zogcobe bengiyithenge ngaleso sikhathi kwabiza ukuthi nje ngizobuyela ekhaya sengicela umakhelwane ukuthi ekhumbini abangikhohlele ngoba kuthathwe yonke into ebenginayo kodwa nje siyibhekeke ngamva kwethu siphinde siqaphele ukuthi sihambaphi sikhumbule iy'gebengu ezinye azinuki kabi azinguli ziyaswenka from me ulungele iqhize la khona la kwi-MUT radio ngiyanithanda sonibona ngesonto engizawafuthi ngiphathele ezinye zomkhosi.
Thank you so much Lungelo ngathi ungahila ube right nalaba benzo kube babanje namafuna ukwathola back.
Siyabonga kakhulu.
Thank you.
This is an MUT Radio podcast.